zai zai. Undi zile na mazai zai. Ama arapa sila petu pai. Abo habi baka funi snai. Kisani zinto baso kumi zai zai. Undi zile na mazai zai. Ama arapa sila petu pai. Abo habi baka funi snai. Inai baka sile sauta. Zine nyugu maras funu fly. Kisani dance na mapolena. Na machilas na machisa nyama. Inai baka sile sauta. Zine nyugu maras funu fly. Sandy dance na mapolena. Na machilas na machisa nyama.
Let's not make it so young.